Dekret Vice Bang Ulawatamu Chali Baya Happy Birthday Amanda Kulira Zulu eh? Sikuyo Nasikira njere njere Kula komari kebuni Muzini Bakazungu amele Unani 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 beko Ikinarito Nakicheri tashalwa Nauza kunani Unani Unani beko Nibatide Ya baby amana Nauza kunani Unani Unani beko Nibatide Ya baby amana Jazio, Baba Joseph na Mama Recho Minorero, Manalika Mulungu Anondu Guzo, Ketinae Princess Manamba, Happy Birthday Chidada Rose na Mary, Sandra Trisha na Eshedi Kombe Amani Manaraha Manamba Happy birthday kazina manda Nisiku yako Tufurahie pamoja Happy birthday Amanda kulira zulu Happy birthday Amanda kulira zulu Baba na mama wako hapa Wanasema happy birthday Happy birthday, Amanda Kulira Zulu. Kate na princess wako hapa, wanasema happy birthday. Happy birthday, Amanda Kulira Zulu. Good health, success, all my prayers for you, Amanda. Happy birthday, Amanda Kulira Zulu.
Special dedication. Wafasia Philip Karisa na Mama Agnes Tawa sana
Nasikira njere njere Kula komari kebuni Muzini Bakazungu amele Unani Unani, unani beko, ikindarito, rakicheri tashalwa. Nauza kunani, unani, unani beko, nibatide, ya baby amanda. Nauza kunani, unani, unani beko, nibatide, ya baby amanda. Hello,
wapi hawe charo, hawe tanda na hawe saidi, Uncle Moses, Martin na BJ, Ajere Rehema, Zendere na BJ, Ulangoma, Abo, Abo, Tamu sana.
Happy birthday, Amanda Kulira Zulu. Happy birthday, Amanda Kulira Zulu. Baba na mama wako hapa, wanasema happy birthday. Happy birthday, Amanda Kulira Zulu. Kate na princess wako hapa, wanasema happy birthday. Happy birthday, Amanda Kulira Zulu. Zulu. Good health, success, all my prayers for you, Amanda. Happy birthday, Amanda Kulira Zulu.
Ziki Studio.